sithole abe ngubani ifunani ifela phi nayo singa abe ngubani ifela phi ifunani
Bye.